fakkeenya 10 sagaleesso jar lama mana waaqaa keessatti waaqi nam kadhaan gara isa dhiyaate cufin dhagaa namichi fakkeenya kan irratti argamu kun nam waaq waaqeffatu fakkaate of guddisa amma nam cufin rakki caalu waaqaaf himuu jira waaqi waan namichi kanaan gammadun seetanii namichi lammeessullee nam qarat guuru namallee irraa beesee hata hojii akkasiitiin waaqa akka garaa yakka beeke qomuuf dhaanatu sodaan gajjedhe ee waaqaniin cubbicha dhiifamnaa tolchi jedhee kadhate gooftaa isoon kadha isaa akka waaqii dhagahee dhiifam isaa tolchi dubbate waaqii warra uf tuulu herreg isaanii hin fedhu warri sodaatu immoo eebbisa guddisaafi.